Waskipa ngeput asbuye ke ma kusho mina mabhala ngentshe mina mbhala lengajana iyo sintolo mina mina mbhala lengajana iyo sintolo I'm going to go to the house.